Wamwini Roxa Kalume Mungano Mungano Kikwete Kasimimpia Mkapa
Spot Spot
Afande Asha Mama Kijakutile Ngwale Mama Tony
Professor Professor
Mama Banks
Mnogage
Apa kazi tu
Magufuli Magufuli
Shaibu mjuku Sapi mjuku Tony mtuku Yani mtuku mjuku Mtuku Kusa mjuku 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 Tuende Mjuku
I'll see you. Cool, I'll see you.